Manyoma nyikola nyo Njia nyo chensobula Bwetu omulungi kuwe Amazima ndabenga tojula Naya tolusi chimalamu bibe Nze buli lwendoza Wali wonwe mfumitiriza Ngomulungi wogenze Olivonde kedani Baby Tiba kunzibako Olyomu gwendoza Tiba kutengula Emene munange Donde kaubomuti Tiba kunzibako Olyomu gwendoza Tiba kutengula Emene munange Bidi babibi mukwano hani ngonde sewo Kunonye konyamu mfube nga sikulaba Echiro mumatumbi noturo tugane Agaya yegaseke nebye kona vigane Donne nyamu kwano nusonyua Ebintu biara vesa nizino hani biachuka Tiba kuzibako Olyomu gwendoza tiba kutengula Enene munange Donde kaubomuti tiba kuzibako Olyomu gwendoza tiba kutengula Enene munange Woo oh, woo oh, woo oh